Also,
Niki Amunia Fa
on the beat.
Wanyoyoyo, ya nalikwambia nini ya ndo umesahau. Unajisioga pamba niwe wana kumbe unijui mimi ndo mtoto fuoni ya ndo ushapukutishwa na wadada waki kwa juni misielewi. Apa pesa le utatoa inkebe na nisubiri bado sijaji bodo wafanya mbio. Toa toa yo mahela wanasubiri mashoga mpaka na masela usiwe bisho. Silete tangarira minachelewa satano mida kucheza kulewa. No I forget, no I forget, no I forget, mimi nataka manoti. No I forget, no I forget, no I forget, wanasubiri mashoti. No I forget, no I forget, no I forget, mimi nataka manoti. No I forget, no I forget, no I forget, wanasubiri mashoti, mashoti. My liquid, mina subiri wa washapiga simu mido wao bali ya my sweet my forever love. Ujue wewe ndo uko moyo ni mwangu my basi ni pena mpenzi wangu nikirudi nitakupa keki yangu my way basi ni pe na chero mwenzi yao nataka waniache my way nishawaidi wenzangu kama leo.
DJ Ads on the mix.